yote mfaka wani follow. Anakueka tipi mapenzi unayo nipa paka mina lala doro. Acha nikupe sifa, sifa olefe sex umeumbika. Wala umiza vichwa, vichwa kwa ili penzi ya watafika. Kwa kitanda unanipara, upika wenifuni hata kwenye mka. Unavyo smile sando bala, usiongeza speedy baby taratibu. Slow mo, 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 slow mo. Oh baby take a slow mo, slow mo. Oh baby take a slow mo. Nimezaliwa ni kulinde usiende baby. Majaribu tu ya shinde, yakae mbali tujichangi tuspange. Ukiwa mbali minafuba, na kama mtu nakosa data, kidogo changu kikupera. Sije nikachanganya jalaja. Kwa kitanda unanipara, upiga wenifuni hata kwenye mka. Unavyo smile sando bala, usiongeza speedy baby taratibu. Slow mo, oh baby take it slow mo. 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 Slow mo, oh baby take it slow mo.